lewru avril ko duɓi ujunaji ɗiɗi imalas on ɗon kettino habaru sukaɓe ummator studio kala gowaddanta on gecciro mumen hokka on habaru on aissa madda de en mondi farida mumon fofuma
aissa no gonɗa
jontan farida
habaru kesi o gaddanɗamin dow sukaɓe ummator de gueɗɗira ya
dow habaruji meɗen ɗiɗi hande min puɗɗiraɗi dow haala ko gouvernement imma fedde jangguinoɓe université ko senate e potti hakkunde mabɓe nder yewtere pindinol meɗen min jeeha e wuuro maraɗi toon to gaɗoɓe faada goɗɗo noon no woni ɓe tokkira laabi ɗiɗi ɗum joƴƴini dow ñawgu coronavirus hano wakkati humen kantira e harfi ci cognino l'anni. Bannira meɗen habaru goɗɗo ini belgu gouvernement leydi Niger imma fedde jangguinoɓe université ko Sénégal e gaɗi signé dow heɓugo motsola dow murtere ɗum ko woni ɗum waɗi
nonnino aissa sukaɓe jangoɓe nani belɗum habaru aissanni semi cettina Omar Ibrahim
pendande mois nos universités
waɗino lebbi kewɗi ko jangguirde jami université ɗi anda ngalano golla fe seeɗa kala hande nde miɗen jetta ko waɗi hakkunde gouvernement kañum e syndicat jangguinoɓe teɗe Sénégal on enda ɗum wonno hono nardal ngal ɓe deki juuɗe dow muɗum ngal ko wooɗi sanne no ɗiɗaɓel majjum du hanano ɗum acce ɗum ɓoyira ni fo pamaral ngal tawi waɗino ilu law saabu joni wakkatiji kewɗi witte ken min keɓa wadde jande hande nde du fa hande wawata wiyede gomnati kañum woni ko heeɓi jamaku na Sénégal woni ko heeɓi jamaku université ji ɗi kañum woni ko heeɓi
jamaku
ha joni men har hokkude ilmi ɗon to ɗum joƴƴini laabi dow himɓe kissa ñawgugu coronavirus ardiɓe leydi Niger ni ɓe kaali de maɓɓol gogol ɗum maɓɓi ko janguirɗe ɗum ɓeydi balɗe dow majjum nayi yaade sappo e jeetati lewru avril ko duuɓi ujunaji ɗiɗi imma lasso
ɗon e ñami jannginoɓe ɗumko kolige sukaɓe ummatoɓe ni jeehe adi lawol hadde jangguingo sukaɓe e dow whatsapp hanono zakari jori hamidou hono hokkamen ɓeydare dow majjum semin kettino
de l'impossibilité de rencontrer
min cigguili jande komin jangguintaɓe ɗum min nilda ɗum dow whatsapp sukaɓe ɓen ɓe jangga min jeeƴito wartude waɗa golle ɗe nde min golli min moƴƴina e nildi teyade ɗum jonkay nde sukaɓeɓen seni no wodi woduɓe caɗale far ko waɗa ɗon ɓe gaɗa ƴamɗe mabɓe dow groupe on min narra dow majjum noni min goni miɗen gaɗira jangguinol ngol woɗi du baasi fuu wala nder majjum gande ni min kokkiɓe jande miɗen jeeƴito hokkudeɓe ƴamɗe kadi
to banniraawo inno sukaɓe jangoɓe ɓe giiri laabi ɗiɗi ɗum hoci woy
laabi ayde on hoƴiniɓe sukaɓe banniraɓe mabɓe ɗiɗi ɗon balɗi dow majjum sanne gam woɓɓe ɗombata e keeɓi lokaci dar e tokkata janggal on on kowoni onaɓe dow réseau sociaux ji
jangguino on no nilda ko janguina ɗum amma no nildanmin du noon ko wi'a min binda ɗum e kayyeji ndeni min koƴƴitake jande nde o famminan min dow majjum ni noon ndene hunde ko heyɗi nde no wallanmin sanne ɗum watta kena hawtade e janguino tawaɗo nokku gotu yeƴƴito lildamin ko janguinte ɗum sangare mum dow whatsapp e famminndemi iɓe nildanmin du jande min moƴƴinaɗe min koƴƴa fotoji ko ƴamte ɗum kamɓe duɓe ƴeewa seni no woodi ko jakki ma ko ɓeydete ɓe pammina mum e vocal min paaman du
joni kuma sey min naata nder yewtere pindinol meɗen
nde yewtere pindinol men ni laabi laamu ngam hissungo ko e men e ñawgo ni so jaɓiɗo bata himɓe nanga laabi laamu on ngam hissungo ko e maɓɓe e ñawgo ton ɗe maraɗi suka ummatoɓe ciitotoɓe nder faada jeehi adi laabi on laamu on gataɗo ngam hissungo ko e maɓɓe e ñawgo
ɓeydarni ini ɗo to bannimen waɗanimi sukaɓe ummatore ƴame maali hanoni mouhamed mammaw
ɓe tawa kaɗani e ley banggueɗe tede aliɗan sofo nder gallure maradi ɗon ɓe cengi faada maɓɓe no wiye mayyangoɓe ɗum ɗo du yo sukaɓe jangoɓe l'école caggal ko l'école omba eɓe goni kamɓe du eɓe gadda balla maɓɓe fati ñaw coronavirus ngu enna ɗuuɗa salifu abdoulmadjid goto e maɓɓe o wi coronavirus o enna wayliti ala haaliji himɓe fou
miɗen andani ɗum saabe ñawguno ɗon ngu wari ɗo ley niger du woɗi du min jabra ɗum wi'ira non wattude maître goto caka nimɓe joɗaki wadde sorrol dow sésuji kamɓe cannodirol e juuɗe iɗum woɗi yaba komin kokkodirta juuɗe ɗum e jiiɗam du hunde ko woɗi non
c'est bon quoi
waylitagol alhaaliji e jonde himɓe no tawa to sukaɓe ummatore ɓeɗo abadaɓe kawran noon eɓe jara attaye attaye odu kam woni ko welnoto yewtere nder faada on yerno Ali Dawda holliri o wi neɗɗo fo garɗo ɗon mo wadda e weerol muɗum heɓata yarde attaye on
auparavant
nde e weruji didi min jeddirta atay amma jondo Allah en nyawgo wonno duudira ni min bi'i mo henno fu soda werual mun to wattante atay heba to min dabo diri nde nokko goto min kawrata nyama amma jon o sabe majjum dun do wala kas
pour éviter les risques
Ousmane Yakuba horeje hawjibe filla ko darto hono lamgo nyamduji ndere sarusi mo region kawjir filla jam balli himbe to na maradi o wi hunde endan welibe sanne
l'initiative de
sukabe ummator be ballira fargadol golle lobbe do laba ngal yaade to bandirabe mabbe kam fu e do tonade labi ko jaadi din kam won nimbe to dira ko watta meter goto yaade metereji didi dum don no walla ko nimbe kepta da bondirde e nyaw covid-19
très bien
nimbe sikkino kambe sukabe ummator be endan dum latan to mette sanne jodago nokku goto o Allah e dub mabbe be godi di kambe sukabe der bangal arid an sofo hono ni endan jaati be buri weltade e kulle den endan jonnon hunnon ko wawi nyemmintinede e leydi ndi ko wattu ko tawe ngudo nyaw hebayi yaajude fa burani
bandira amé kegge gite e hisingo ko mo on e nyaw gonde lotan juudmo on e kata e kiya lokati yaago lokati illon dogjon de so burdum jungo mo on
bandira be meden gumbe do dar gallure nyamay handi men tokka labi didi dun jojjini do hadude yilaago jemma illa jan e jeedidi ko lasara yaade jan e jeego o ko suban jon se men nata der fijo cionnol balli
jeddire jotudum ministraare ko juddo filla fedde pirtol bonnu kawtete hawjuno makko hadde fedde denden gay golle lobbodol yarorgol der fedde denden
der hala kadum hali goto onni har ko darta fedde fijoji der diyam hokki lawol watta pelle goddo pamar der fedde mawni denden hannono Abdul Aziz Muhammadu kokko habaruji der fijoji nyinul balli famminire
ministère des sports a jeudi
ministère hawjuno filla ko darta fijoji pirtol balli teti hawju mo hokkuno fedde hawjine fijoji jernagol de enda dum du konda ni be bi hono de do fedde ko hokka golla ngal golirengal funu wodiri fudu konda hara to filla jinan do enda woni fonditaaki hara jinan hokkene fedde hawju to ndum kanyu e deto deto funu yerno duniyar funu wadirani enda tagal mo du konda ni ministere de wadi dum du gam batte mo intingol wade dum heba sembe dum heba du konda ni yaadi yeso wad e der golle de
pouvoir naître et du pouvoir se développer
en kantane o habaruji amen kuskal ummator miyetti kettinaki on kettinime miyetti maada farida ko ballirda amen kokki habaruji di hande sey jangodi on kiyari Allah hissi en nyawgu coronavirus amen